hiyo makaka acheni kongea kama machoko shishi fudi mnagongea di ukoko leo mejikuta makontawa kinyimbo kimoja mnamuita bwana nguchawa ama kweli masikini ya kipata pata makalio yake ulia mbwata mbwata ila ya kweno nalia plakatata chungeni sana msije mkapakatwa staki mazoea staki mazoea Watoto wake umeakiliza kidada Simlitaka kiki leo mtaji mada Masafili ya nyota na mekosa mada Hewavisha vijola na niwapa kipoda Ama kweli masikini ya kipata pata Makalio yake ulia mbwata mbwata Ila ya kweno nalia plakatata Chungeni sana msije mkapakatwa Staki mazoea Staki mazoea Staki mazoea Staki mazoea Staki mazoea
Sista Mina Mtu mfupi Sema Sista Mina Mwambie Sista Romalisha Zikwama Ukoko uko tayari shishfudi Njoni mle Lishia maliza kuandalia Record